Izimodoka ziswe Egoso zizatangira gukoreshwa mu Rwanda ku bufatanye bw'amasosiyete y'Abadage Volkswagen na Siemens. Iki kigo Siemens kizajya gitanga uburyo bwo kongera umuriro w'amashanyarazi mu modoka. Abayobozi ba Volkswagen batangaje ko izi modoka zatangijwe mu Rwanda ari iza mbere uruganda rugejeje ku isoko ry'umugabane wa Afurika. Izi modoka ziswe Egoso ntabwo zateranijwe mu Rwanda, ahubwo zakorewe mu Budage zizanwa mu gihugu. Hakurikijwe ibitangazwa n'abayobozi ba Volkswagen, iyo iyi modoka yujuje umuriro ishobora kugenda ibirometero 230, ariko biterwa n'imiterere y'aho igenda. Imodoka nyine zo zatangijwe gukoreshwa mu Rwanda zizajya zongerwaho amashanyarazi, aho Volkswagen ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro gusa. Biteganijwe ko hazubakwa ahandi hantu 15 hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho kongereramo umuriro w'amashanyarazi. Umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda Rugwizangoga Michael avuga ko mu mezi ari imbere izi modoka ziziyongera zikagera kuri 20. Yumvikanishije ariko ko izi modoka atari izo kugurishwa, ahubwo zizakoreshwa mu mushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihariye. Muti bigenda bite cyangwa zikoreshwa ku buhe buryo? Umuntu wese wifuza gukodesha izi modoka yifashisha porogaramu ya telefoni mu gusaba gutizwa imodoka ya Volkswagen mu gihe runaka. Kandi nakoze Serge ukorera Volkswagen wigisha abashoferi, ni we wadusobanuriye imikorere y'iyi modoka mu gutangiza iyi gahunda.
Ino modoka ikozwe na batiri hanini, ifite batiri ituruka imbere ikarinda igera inyuma, bivuze ngo n'umwanya wa boot ikwiye ya reserve haririmo. Ishobora kugenda ibirometero 130 wayicaginze yuzuye neza. Bivuze ngo ino modoka ni imodoka ije ntabwo ngo ije gukemura ibibazo by'abantu bakoreshaga esansi. Ariko turufunguzo nk'imineko yazo bisanga kwereka iyo modoka yafite ibyo itemerewe gukoraho. Urumva ko ifite amashanyarazi, imodoka y'amashanyarazi hari ibyo bakwereka imbere utagomba kubikoraho.
Ufite amashanyarazi wowe nawe wayicagingira bigeze
rwose. Ufite amashanyarazi mu rugo iwawe, ufite adapter yo purize isanga yo gucomeka telefone mu nzu, uracomeka bisanzwe nta kibazo.
Leta y'u Rwanda isobanura ko iyi gahunda yo gukoresha imodoka zifashisha amashanyarazi izatuma ibyuka byangiza ikirere byaturukaga ku binyabiziga bikoresha esansi na mazutu bigabanuka cyane. Nibyo Minisitiri w'Ibidukikije mu Rwanda Gestion Biruta asobanura.
Yatangiye gukoresha n'amapikipiki akoresha amashanyarazi, nayo yatangiye kujya mu muhanda w'ubu banayagerageza. Tugomba kwihuta rero kugira ngo tubone igisubizo kijyanye no kugabanya ihumanya umwuka duhumeka.
Hari igihe nibaye ko imodoka zagenda zijya abantu kandi mukavuga mu myaka itanu cyangwa icumi tuba tugabanya.
Ibyo ni byo tuzemeza muri politiki tuzashyikiriza inama ya minisitiri kugira ngo isuzume yemeze icyemezo ni kizatuma.
Hari hashize iminsi mike mu Rwanda hatangijwe amapikipiki akoreshwa amashanyarazi, abayatwara bakunze kumvikana bavuga ko atinza akazi kuko moto yuzura amashanyarazi yatuma igenda imaze iminota 40. Ibi bishobora gutuma abazakoresha izi modoka bazajya bamara amasaha menshi bategereje ko zakuzura. Minisitiri Biruta asobanura ko iki kitari ikibazo kuko buri wese uzaba afite iki kinyabiziga azajya afata gahunda y'uko yagishyiramo amashanyarazi kandi bitisha akazi.
Byose ni ukureba wowe ukoresha iyo modoka cyangwa iyo pikipiki uzajya uyishyirisha ryari nyuma. Ushobora no kuyikora nijoro iwawe, ushobora kuyikora igihe uparitse mu igaraje ku kazi. Hari uburyo bwinshi bushoboka. Ikindi ni uko ku mapikipiki hari sosiyete imwe yatangiye no kujya iri mu buryo aho kugira ngo umare umwanya ujya gusharija bajya baguha indi batiri ukayishyiraho yayindi ukayisiga. Ibi ngibyo byose ni ibintu bisubizo, ariko icyangombwa ni uko buri wese nk'uko umenya imodoka yawe ko uzajya kuyinywesha igihe kinini ukajyaha nawe ukazongera ukayinywesha ikindi gihe. Niba ufite n'imodoka ukoresha amashanyarazi ni wowe ugomba kumenya ngo ngiye ushobora kujya nyisharije nijoro, ushobora nayisharije ndi mu kazi, hanyuma isange yuzuye ngende.
Bwana Thomas Shafu uhagarariye Volkswagen muri Afurika yavuze ko igihe cyo kugurisha izi modoka ku bantu ku giti cyabo kitaragera kubera ikiguzi cyazo.
We know this not for the individual customer at the moment. So we'll first try it out, see how they perform. Then we'll make a call whether we're going to sell them or not. Cars more expensive than a traditional car, that's because of the battery. So you're talking about $8,000, only the battery more than the rest. But at the same time, electricity versus fuel is cheaper. And if the government is supporting it with a policy that just helps you as a customer, maybe get better interest rates, maybe get better insurance rates, then all of a sudden it can change from today to tomorrow.
aragira ati izi modoka zigamije kugurishwa ku bantu ku giti cyabo kuri ubu turashaka gukora igerageza ryayo mu kuyakoresha tukamenya uko akora ndetse tukanamenya niba zizagurishwa cyangwa zitazagurishwa gusa arahenze kuko nka batiri yayo ubwayo ni amadolari 800 ariko mu gihe leta yafasha abaturage igashyiramo uburyo bworohereza ishoramari urugero rwo kugabanya imisoro byashoboka ko hari ubwo zajya ku isoko imodoka zikoreshwa amashanyarazi za e-golf zizajya zongerwamo umuriro nijoro kuko zishobora kugenda ibirometero 230 utarashiramo kandi kuri sitasiyo yazo ukongerwamo amasaha 4 uwashaka gushyira umuriro muri izi modoka akoresheje uburyo bwo mu rugo bumara amasaha 10 asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali